fendela da ti. Kuli ine na nguvishu besuliweka. Kukacha timalangi ze fendela da ti. Kuli ine na nguvivu te suliweka. Kukacha timalangi ze ati uli na neo.
The days when I hoped and prayed for someone like you, and Lord, I'm grateful. Baby, take my hand and never let go. Nakambala sugars, what you're made of. Fendela pafupi mami. Kuline na nguvu shupe suliweka. Kukacha tibalangi ze fendela mami. Kuline na nguvu vute suliweka.
Kukacha tibalangi ze ati ulina neo. Suliweka na ine nilina.
No, mommy. Suliweka.